Radio Pulpit, 657 AM.
Ekuseni kungolosihlanu mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Christ waseNazareth. Kulo hlala lapho sithi khona mphatlalatsane enginethemba kuba uNkulunkulu saqhubeka nokuyibusisa impilo yakho ngalolu hlelo. Ake siphinde sibonge nakubahle nhlapho ukusibusisa ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke akwenze njalo. Mlaleli, kuleyinsuku esiphila kuzona kuyadingeka ukuba sikhuthazane ngezwi likaNkulunkulu. Kukuba sinabazalwane abaningi namhlanje abasahlanganyeli nabanye abazalwane, banezizathu ezizwakalayo. Ngakho ke ngifisa ukuba nanoma yisiphi isizathu esizwakalayo, masingakwenzi mlalelo ukuba uhlukane nabantwana bakaNkulunkulu uze ufise ukukhonza wedwa ekhaya. Mhlambe zinenge izinto ezikulimazile empilweni yakho. Mhlambe nabazalwane bekhulume kabi ngawe, kwaba khona lokho yana nalokho yana, umfundisi uyabona into efana nalokho. Ngakho ke awusazizweli ukuhlanganyela nabantwana bakaNkulunkulu. Uma ungabhekisisa kahle mlaleli, uma singaba nalokhu ukuthi asikhonzi umzalwane, asikhonzi umuntu othize, kepha sikhonza uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu yena loyo mlaleli uyakugcugcuzela ukuba sihlangane singabantwana bakaNkulunkulu ukuze sikwazi ukukhuthazane, sikwazi ukubonisana, sikwazi futhi ke ukukhulekelana singabantwana bakaNkulunkulu. Ake sifunde ke izwi lenkosi laphiyana ke kumaHebheru chapter 10. Ke sithi uqala ke ukufunda laphiyana ke kuverse 19. Sehle naye umlaleli sizwe ukuthi izwi laNkulunkulu lona lithini. Lana ke lo mlobi waleli walencwadi ukhuluma ukuthi ke umyalo wokukholwa nokuthembeka. Mlaleli, sithembeka nanoma izimo zingavumi. Ake sifunde ke kuverse 19. Ngakho ke bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu, ngendlela asivulele yona indlela entsha ephilayo edabula isihenqo okungukuthi inyama yakhe. Verse 21. Sinomphristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu. Verse 22. Masisondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa, zifafaziwe izinhliziyo zethu kungasekho valo lokubi, umzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo. Verse 23. Masibambisise isivumo sethemba lethu singaxeki ngokuba ukholekile lowo owethembisayo. Masibambisise isivumo sethu mlaleli. Kwesisikhathi uma siceda ukusindiswa kuba khona loyo mfutho, kuba khona lolo gqozi mlaleli, size sisho sithi asingeke sibuyele muva. Kodwa ke manje uma sekuvela lezo zinto, siyakhohlwa ukuthi kana senza isifungo sokuthi asoze sibuyele muva. Manje ke lo mlobi lo uyasikhumbuza mlaleli ukuthi sibambisise isivumo sethemba lethu singaxeki ngokuba ukholekile lowo owethembisayo. Verse 24. Masiqaphelane ukuze kuvuse uthando nemisebenzi emihle. Nalana ke futhi mlaleli usuyasiyalake, usuyasikhumbuza ukuthi ke kumele siqaphelane, makungabikho loyo ozothi anginandaba nobani, anginandaba, I don't care. Kodwa la izwi lenkosi lithi ke masiqaphelaneni mlaleni, uma kukhona loyo esingamboni ebandleni, masingabheki nje umfundisi kube uyena ozohamba emva kwabo abavuselele. Nathi esingabantwana bakaNkulunkulu, nathi esingabazalwane esimkhonzayo uNkulunkulu, makusihluphe lokho ukuthi ke uphi umzalwane wethu kesiye lapho ahlala khona simvuselele mlaleli simbuyise ngothando ngoba izwi lenkosi lithi ke masiqaphelanene mlaleli ukuze ke kuvuke uthando siqhubeke ke mlaleli kuverse 25 singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondele mlalele la izwi lenkosi lithi ke kuverse 24 lithi ke masiqaphelaneni mlaleli la kuverse 25 bese lithi ke singakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye zinenge izinhlangano mlaleli ake ngifanise ngomuntu osebenzayo oya emsebenzini ungakwatisana nalabo osebenza nabo kepha awusoze udube umsebenzi ungakwatisana nabaphi nalabo osebenza nabo kepha awusoze wenze njani udube umsebenzi ngakuvuke nje kusasa uthi angisayi emsebenzini mina manje ekumkhonzeni kuNkulunkulu kangakanani ngoba sihlanganyela singabantu sinobuthakathaka bethu ngakho iBhayibheli lithi kumele sibekezelaneni mlaleli wena ke manje uma usuduba ukuhlanganyela nabantwana bakaNkuluNkulu la izwi lenkosi lithi ke singakuyeki ukwenza njani ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondele mlaleli waqala kahle kwaba khona lo mfutho kepha manje awusekho ngenxa yezizathu ezizwakalayo umlaleli mhlambene nawo ngathi uyazo udladla ka akazusisi akazifake ezinyatholeni zami naye ke kuzoba njalo ngikuzisa kahle umlaleli kepha ke la izwi lenkosi lithi ke masingakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye alisho ukuthi ngenxa yezizathu ezithize singakuyeka ukuhlangana alibeki izizathu namlaleli lithi masingakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye azikho izizathu ezibekwayo la leso wena ongasibeka la iBhayibheli alibeki ez nanoma iziphi izizathu uNkulunkulu uyazi ukuthi ke zikhona izizathu kepha masingakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye uzumiyodwa hayi mina ngizosikhonzela nabantwana bami ya ngizosikhonzela nabantwana bakho uzosikhonzela nabantwana bakho kanjani hayi mina angicenge mina ngizosikhonzela nabantwana bami hayi mina ngizokukhonza iTV hayi mina ngizokukhonza ku radio am lalela iradio akusiyinkonzo iTV ayisiyinkonzo hamba yokuhlanganyela kube khona izinto ozenzayo abanye bethu kuba ubuvile angafuna ukwenza lutho enkonzweni angafuna ukuklina angafuna ukwenza next lutho nje uma sebathi kuye ake ubamba kusizela hayi yabona mina iBhayibheli lithi ke masingakuyeke ukuhlanganyela nanomune sizathu esizwakalayo kepha izwi lenkosi lithi ke masingakuyeki ukuhlanganyela njengomkhuba wabanye uma liqhubeka bese lithi ke kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku lwenze njani lusondela abanye ke mlaleli abezi ngenhloso yokwakha umsebenzi kaNkuluNkulu kepha beze ngenhloso yokudilisa ngakho ke ubo baqaphela nabantu abanjalo uma umuntu ekukhuba enkonzweni akumbuke ngeso likamoya ngakho ke nawe mlaleli akubabuke abantu ngeso likaJesu uma kukhona izinto abeza nazo ngazo bazokukhubekisa babuke ngeso likaJesu bese uyasho ukuthi ke cha mina la ngimile ngiyakumkhonza bani uJehova angisoze ngikuyeke ukuhlanganyela mlaleli nanoma isizathu sizwakala uze undlule futhi usibikele nabanye abanye basizusise isizathu sakho bativele uhlale nanoma kunjalo mlaleli iBhayibheli lithi ke masingakuyeki ukuhlangana njengomkhuba abanye noma ungakhuluma nenkosikazi yakho ikuzwisise lokho ukuthi baba hayi ngcono sehambe la ebandleni kepha izwi lenkosi lithi ke masingakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye noma akhuluma nabangani bakhulume kuningi mlaleli base washo ukuthi savele sabona hey kwasha kwacima iBhayibheli lalithi ke masinga kuyeki ukuhlangana njengomkhuba bani ngithe kuwe isizathu sakho siyazwakala kepha izwi lenkosi Donaldine lithi masinga kuyeki ukuhlangana njengomkhuba bani abangani bako basizisisa isizathu sakho sokuba ungasahlanganyeli nabazalwane kepha iBhayibheli lithini masinga kuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye abazali bakho basizisisa isizathu sokuba ungasayi enkonzweni iBhayibheli lithini masinga kuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye ubaba kwakho yasizisisa isizathu esikwenza ukuthi ungasayi enkonzweni iBhayibheli lithini masinga kuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye abantu asebenza nabo bayasizisisa isizathu sokuba ungasayi enkonzweni iBhayibheli lithini basinga kuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye ingane zakho ziyazwisisa ukuthi ubaba nomama bangasayi enkonzweni siyazwisisa hlala nekhaya kodwa iBhayibheli lithini masinga kuyeke ukuhlangana njengomkhuba wabanye lalela izwi lenkosi ukuthi lona lithini uyeke izinkulumo zabantu ngenxa yesikhathi ake sime lamlalela uNkulunkulu akusize uNkulunkulu akwenze kahle ngilithathe lelithuba ngiliphinisele kubahle bahle intambo kwezakho baba yilapha ekhaya mlalela
from your ear to your heart to your mouth to your feet join this life on 657 am
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.